mapenzi shikamoo yamenifika roho, mahaba shikamoo yamenikuta oh, yangenitoa roho. Hakuna mtu ambaye yuko serious na mapenzi nowadays. Snapchat na Insta vimefanya mambo ya go fake. Anakupenda na kuwacha na kubwaga vyote one day. So no love, just one night, stand from today. Kazini wanakulana na kazini wanatekenyana, eh, kikosa rombo na utapigana. Mapenzi, mapenzi nini mbona nalifanya? Mapenzi shikamo yamenifika roho, mahaba shikamo mapenzi ni umeme kwangu luku ishakata, siwezi masebene na maisha ya utata. Nikipenda napenda kweli, nikiumizwa mina data. Bora nikae pembeni nile vitu faster faster. Nini umetaka sikupi mpaka insta na kuposti, wana nichoma mkuki.
Mapenzi shikamo
yamenifika roho, mahaba shikamo yamenikuta oh, yangenitoa roho.
Mapenzi, 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 mapenzi,
hey.
Mapenzi, 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 mapenzi,